kete monaka mane a totoraga na tokiu matataga mwathani na meo idasito haune asianyire kagera toke inoka twauraga nogu na maiga mwanake oyue torage kavoine akuega nduke niothire rui wa gwatia thamaki twarire nyukwa kunora kore kiura kinene kia mori murarire mutarite nyama njaga mundu nginya butu roreaga nyamere athirire kinandu na maheni mwana ciarini maria mecama no akwire ndegwa ciaku ikugaithia nokame mwanake oyue rorage kavoini gaku wega ndukeheni othire rui wa gwatia thamaki twarire nyukwa kunora kore kiura kinene kia muri murarire mutarite nyama wonage uka tukeria magoro aitoke nikuiwo tugatigwo ta mbua cia kigwa nongimwona gwikithia ta thingi maria nogakora mami wanywari mwagoranie mwanake oyue torage kavoini gaku wega ndukeheni othire rui wa gwatia thamaki twarire nyukwa kunora kore kiura kinene kia muri murarire mutarite nyama
na maheni mwana ciarini maria mecama
no lo conecte la que.